Hii ni Radio Zgu ya Amerika. Radio Zgu ya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi. Naho mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ku mbuga za Facebook, YouTube na X yahoze ari Twitter ndetse na Instagram twitwa VOA Radio yacu. Naho waisha tu radio yacu voa.com n'urubuga rwacu musangaho ibiganiro byacu byose muri studio ya Karindwi Cornelius ku buhanga bw'ibyuma Aloyz Bigirimana ku bugenzuzi bwa gahunda je mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 ni ikiganiro muri sanga. Icyo uyu munsi kiratujyana mu Rwanda aho inzego za leta zimaze iminsi mu gikorwa cyo gusenya amazu yaba y'ubucuruzi n'andatuwemo ari hafi y'umugezi witwa Sebeya mu rusisiro rw'ahitwa kuri Mahoko mu karere ka Rubavu aho ni mu burengerazuba bw'igihugu. Ni mu rwego rwo gushyira mu bikorwa gahunda ya leta yo kwimura abaturage ahafatwa nk'ahashobora kwibasirwa n'ibiza igihe icyo ari cyo cyose. Gusa abaturage basenyewe babarirwa mu magana na bamwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu baranenga uburyo byakozwe. Muri iki kiganiro twari twifuje kuba turi kumwe n'abahagarariye inzego z'ubutegetsi bwa leta y'u Rwanda ari nabwo bushyira mu bikorwa igahunda yo kwimura abaturage hafatwa nk'ahashobora kwibasirwa n'ibiza. Gusa mu kanya gato kashize batumenyesheje ko badashobora kuboneka uyu munsi kubera ko hari ibyo bakegeranya bijyanye n'iki kibazo. Nubwo tugiye gukomeza iki kiganiro twumva ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo nk'uko twari twabiteganyije, mu minsi iri imbere tuzongera kwegera abahagarariye inzego z'ubutegetsi bwa leta y'u Rwanda kugira ngo nabo bagire icyo babivugaho cyane cyane kijyanye n'irishyirwa mu bikorwa n'icyo bateganya gufasha abaturage bavanywe mu byabo mu buryo basa nk'aho batari biteguye. Muri iki kiganiro kandi turaza no kubaza umwe mu bayobozi b'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu uko babona iki kibazo. Ariko reka tubanze twumve mu ncamake uko iki kibazo kimeze mu nkuru twabagejejeho hano ku ijwi rya Amerika ubwo mugenzi wacu Gloria Tuyishime yanyarukiragaho kuri Mahoko kureba uko byifashe.
Daramarira no mu rugo ku baturage batuye ndetse banakorera hafi y'umugezi wa Sebe yabyumwihariko muri centre ya Mahoko mu karere ka Rubavu. Ni nyuma y'uko aba baturage bari barahawe iminsi 15 gusa yo kuba bavuye mu mazu yabo nk'uko byari biteganijwe. Ijwi rya Amerika rihagera kuri wa gatanu masaha ya saa 5 z'amanywa. Twasanze abagize inzego z'umutekano bari kumwe n'abayobozi batandukanye, bamwe muri bo bahagarariye leta, bategekaga abaturage gusohoka mu mazu yabo babamo n'ay'ubucuruzi. Iyi santre ya Mahoko iri muri santre zikomeye mu ntara y'Uburengerazuba kuko iza guhahirwamo n'abaturutse mu turere twa Ngororero, Rutsiro, Nyabihu n'ahandi. Ahanini ubucuruzi bw'ibikomoka ku buhinzi n'imyenda nibyo usanga bicururizwamo. Bamwe basangaga bifashe ku matama, abandi badashaka no kuvugisha itangazamakuru kuko bavuga ko ntacyo barenza ku byo barimo kubona izuba riva. Uko wabonaga ingufu uri ku maduka n'amazu by'iyo santre ya Mahoko ni nako amakamyo yari yuzuye mu mihanda apakira ibicuruzwa ndetse n'ibikoresho byo mu munzu byabo baturage abenshi babijyanaga kubibika iwabo abandi batazi neza aho bagiye kubyerekeza Ijwi rya Amerika kwikubitira yavuganye na bamwe mu baturage basohowe mu mazu muri iki gitondo cyo kuri wa gatanu. Muhawe n'Imana Chantale ni umubyeyi w'abana batanu uherutse guhura n'ibiza mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Nyuma y'uko inzu yabagamo yasenywe n'ibiza byabaye mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka, yagarutse kubana n'abavukanye be umunani. None iyo nzu nayo ubuyobozi bwawe musohoyemo. Uyu mubyeyi nk'uko yabidutangarije ntafite aho kwerekeza.
Ubu bwanyobeye, ubu numiwe, ndi kwibaza n'ahantu nzajya n'abana banjye, ndi kwibaza ahantu abo tuvukana aho bazajya, bose nta n'umwe ufite aho kuba, mbese ubu ndi kumva, mbese Imana mu ijuru, njye nanjye ndaratezwa hari niwe wamunyeka hari niwe nakibwira ibibazo nifitiye. Ni ukuri.
Munyaneza Vincent, umwe mu baturage bacururizaga muri centre ya Mahoko, aganira n'Ijwi rya Amerika yatubwiye ko yahunze kuko atari kubasha gutuma bamwirukana mu nzu ye y'ubucuruzi areba.
Njyewe kugeza isaha tuvugana urabona ko nahunze, njye ntabwo nabikuyemo, biracyari mu nzu nafunze nagiye. Ubwo icyo bari gukora ntabwo nkizi, ariko njyewe nagiye, ariko bari kuvuga ngo nibafungure abantu barebe abantu batari babikuramo, ariko njye ntabyo nakuyemo, nanisaba biracyari kuko nafite kubyerekerana.
Uyu muturage yongeye kubwira Ijwi rya Amerika ko kuri ubu ubuzima bwe bugiye guhagarara kuko inzu yari yatanzemo ingwate kugeza ubu yiteze ko banki izayitwara.
Kwishyura banki ntibyashoboka, umwana kujya ku ishuri ntibyashoboka, no kujya mu rugo kuko ariho buri munsi twaduteze amarariro n'amaramuko, urumva naho ntibyashoboka. Kandi aho nafite business y'akaba harimo abakozi 20, ubu nabo bamenenganye, ntabwo nzi iyo bari, urumva ni ikibazo gikomeye cyane, barusize mu gihombo gikomeye.
Nikuze Angelique yasabye ko bareka kumusenyera inzu y'ubucuruzi yamufashaga kwishyura ideni rya banki.
Tukibaza ese babantu bashinzwe kureberera abaturage baba baragiye hehe? Abadepite dutora n'abandi babungirije bose ko twababuze ngo baturengane uretse ababyaragenze ute? Turasaba ubuvugizi kugira ngo mutubabarire, niba dufite umuyobozi wacu kose twari kuba nk'inzuki zitagira urwami.
Abaturage twaganiye bose bakomeje kuba leta yari ikwiye kurekeraho metero 10 bagombaga gusiga nk'abaturiye umugezi wa Sebeya, aho kubasaba gusiga metero 50. Umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Rubavu Nzabona Impa Deogratias yijeje abaturage badafite ubushobozi gufashwa.
We arimuka afata inzu atwereke ko atishoboye, noneho iyo nzu tuyimwishyurire igihe gishobora kugera ku mezi atatu nk'uko twabikoreye n'abandi bahuye n'ibiza. Abafite ubushobozi bo turabasaba kuba bihanganye barimuka bimukira ahandi basanzwe bashobora gutura cyangwa se bashobora gukodesha.
Gusa yongeyeho ko hari ingamba z'igihe kirekire mu guhangana n'ikibazo cyaho kuba ku baturage bakuwe mu byabo.
Harimo harategurwa site, twatangiye gusaba amafaranga ya site nshya izatunganywaho ibibanza, noneho tukazahereza ibibanza ariko haherewe ku bimuwe batishoboye.
Icyakora umuryango waharanira uburenganzira bwa muntu Clado wo uvuga ko bidakwiye ko abaturage bimuka nta ngurane bahawe nk'uko itegeko ribiteganya, yewe batabanje no kuganira neza n'ubuyobozi ngo bahabwe umurongo mushya bagenderaho. Evariste Murwanashyaka ashinzwe guhuza ibikorwa mu muryango Clado.
Itegeko ryo kwimura umuntu rivuga yuko umuntu agomba kwimuka ari uko ahawe ingurane ikwiye, cyangwa se kubera ko bari kwimuka mu gihe kimeze nk'ikidasanzwe bakwiye kuganirizwa. Irengagizwa nka mpamvu ngo uruhare rw'umuturage mu bimukorerwa, bagombaga kubanza bakaganirizwa bakababwira ati rero bitewe n'ibyabaye mwese muzi tugiye kubimura cyangwa mugomba kwimuka, ariko imitungo yanyu irabaruwe, tuzabaha ibi ABC bashaka bakazabaha na nyuma y'imyaka.
Ijwi rya Amerika ntiyabashije kumenya umubare wa nyawe w'abamaze kuvanwa mu byabo. Gusa biteganyijwe na Leta y'u Rwanda ko abaturage batuye ahegereye umugezi wa Sebeya muri metero 50 bimuka. Mu minsi ishize ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe cyatangaje ko mu kwezi kwa cyenda hitezwe na none imvura nyinshi ishobora kuzagira ingaruka zikomeye ku baturage batuye mu manegeka. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, i Rubavu.
Gloria Tuyishime aho ngaho i Rubavu. Reka tugushimire ku murongo wa telefone, turi kumwe n'umwe mu baturage batuye aho ngaho kuri Mahoko ahasenywe izo nzu. Madame Uwamahoro Florence, ikaze mu kiganiro muri Isanga hano ku Ijwi rya Amerika. Yego, turakumva. None ubu byifashe bite aho kuri Mahoko?
Ubu ngubu kuri Mahoko amazu yanarafunze kuva bayadukuramo ibicuruzwa twabijyanye mu giturage, ubu bimwe imbeba zirimo zirabirya, ubu twahuye n'ikibazo banki nazo zirimo ziratwirukangaho, ubu twahuye n'ikigeragezo. Ariko ejo ku munsi w'ejo abayobozi bari baje baratambagira baravuga ati baduhe icyizere ngo bazafata metero icumi ubwo nyine kubera ko ahantu twakoreraga nta mazi yigeze ahagera hayemwe hari n'abahasazi bafite nk'imyaka 80 bahaturiye nta mazi yigeze ahagera ubwo rero twatibyutse mu gitondo dufite ibyishimo tuvuga ngo bari buze kudufungurira ariko reba umunsi urije ntabwo bigeze baza kudufungurira nta cyizere dufite ndetse bari kuduha icyizere ariko nta kintu bari kudukorera inzu narafunze
wowe uravuga ko hafunze ariko hari amashusho nabonye mu bitangazamakuru by'aho ngaho mu Rwanda hamwe ndetse barimo bahasenya ahasenywa n'ahafunze bitandukana bite hari abo basenyera hari n'abandi bihorera ntibasenyere bakabafungira gusa
kwe turavuga nyene nk'ahantu twakoreraga kubera ko nta mazi yigeze ahagera baraje nyene bahita bahafunga ngo naho bazahasenya ubwo aho bari gusenya nyene ni handi hatagira metero icumi ariko natwe turi muri za metero zirenze ubwo nyine amazu banare yafunze kuva bayafunga mu cyumweru gishize ibicuruzwa tukabihungisha buturi mu giturage niho twicaye tubyicaranye ni ukuvuga ngo binaraho nta kintu bari kuduhindurira
ese babahaye iminsi ngira ngo ni 15 hari ubwo bigeze babasobanurira impamvu babaha iyo minsi 15 wenda bababwira bati mu minsi iri imbere biteganijwe ko imvura izagwa turatekereza ko sebeya ishobora kuzura ikagira ibibazo itera mu baturage barabateguye ku buryo ubona ko abaturage bitabagoye gitumo
ntabwo bigeze baduteguza kuko twebwe ubwa mbere bakoze inama batumira abacuruzi batumira ba nyirimazu ndetse ubwo tuhageze baratubwira ati ubwa mbere inama irema baratubwira ati mugende mubare mumenye mu inyuma yanyu ko tuzafata metero 15 nuko tukapima tukavuga ati metero 15 turazifite ubwo tuzifite nta kibazo dufite nko mu minsi mikeya barongera badutumaho ngo ni ugufata metero 50 metero 50 bivuga ngo bashatse kudusenyera ngo tugende ngo dutware ngo ibikoresho byacu twigendere ubwo rero muri iyo minsi 15 nta kintu bigeze bavuga ati nibura ngo baduhe ikizari naho bazadushira nihambira ugende niba ufite urumupangayi hambira ugende niba uri nyir'inzu ngo fata amatafari yawe wigendere
urakoresha ijambo hambira ugende ni ukujya he barababwira aho mugomba kujya
ntaho ni ukuvuga ngo ufate ibikorwa byawe ugende ni amatafari ni inzugi nta bindi n'amabati bifata ugende urebe wirwariye
none iyo mubabajije aho mujya babasubiza iki
nta jambo na rimwe badusubiza bo baraje abapolisi abasirikare bavuga ati mufunge mukuremo watinda kubikuramo bagakukuramo bari kujugunya no hasi
none ubu abamaze gusenyerwa abada bakuwemo muri ubwo buryo umaze kuvuga babayeho bate bararyiki bararara he
urundi nzara ni yose ubungubu amashuri agiye no kuzafungura ntabwo abana tuzabajyana ku ishuri ubwo natwe ibibazo byaratwishe ni uko tubayeho nta cyizere dufite cyo kuko n'abana bazasubira ku ishuri kuryaho nta kurya kuko ayo mazu twayakoreragamo tukagaburira abana ba nyirimazu tukabaha amafaranga bakagaburira abana bakarihira abanyeshuri muri izo ngeri zombi urumva nta muntu ufite icyizere cy'ubundi buzima
wavuze ko inzego z'ubutegetsi ku munsi w'ejo zari zihari zigatambagiraho hose zikareba uko ibintu bimeze mubabwiye ibyo bintu byose mubatuye ibyo bibazo bababwiye iki
nta kintu babajije umuturage baraje batambagira hakurya ya sebe yanye naho amazi yagiye bagera naho ngaho twacururizaga baravuga ati bakurikije ibiza byaje bazafata metero 10 hakurya bafate metero 10 hakuno ni ukuvuga igice cyo hakurya ya sebe ya abaturage bahatuye baratuye barimo ariko abacuruzi urumva nyine ni ukubona baracyari aho ngaho nta muntu bigeze baha ijambo
ingaruka bimaze kugira haba ku baturage bari aho ngaho cyangwa kubahahahiraga ziragaragara cyane ku buryo wavuga ko byateye ihungabana ku rwego rugari.
Ihungabana rirahari kuko urumva umuntu niba yacuruzaga akagaburira abana ntabwo ari kubagaburira. Ikibazo cyo kwishyura amabanki kibwo dutegereje ko banki ziza zigateza amazu n'ejo umwe mu bacuruzi bacururiza amahoko yavugaga ko kubera ko amazu bayafunga ari gushira amezi atanu atigeze abona uburyo yishyura n'abapangayi bari barimo batamwishyuye, ubwo nyine ejo abahesha nk'iko bari bari mu nzu ye iwe mu rugo ngo yitwa Shakira, ubwo abana ari kurira nyine nuko banki urumva ziri guteza abana nta kurya, ni gutyo tubayeho.
None Florence, reka mukanya nkureka urusubire mu mirimo yawe, ariko ndagira ngo ubanze utange ubutumwa. Urumva ubonye inzego z'ubutegetsi icyo wasaba mu magambo arambuye, wasaba iki?
Kugeza iyi saha icyo nasaba ubuyobozi nka Leta y'u Rwanda, tuzi ko Leta ari umubyeyi, yaturenganura bakadusubiza mu mazu yacu kubera ko amazu yacu ducururizamo nta kibazo yafite, tukongera tugafata uburyo twakwishyura amabanki kugira ngo amabanki yari kuza kugurisha na zino nzu dutuyemo.
Amabanki ariko iyo mubabwiye icyo kibazo uko giteye bavunira ibiti mu matwi?
Bo baratubwira ngo baduhaye amafaranga, ntabwo ibyo bibazo byacu ntabwo babyishingiye.
Madame Uwamahoro Florence, reka ngushimire cyane umwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika. Mukomere kandi twizere ko icyo kibazo kizashakirwa umuti. Umunsi mwiza. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Reka tugaruke mu kanya gato.
Ijahiri ariko madamu niki nkwinyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibuko.
Yego rata, uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo.
Ariko abirasi muhumurwa mana
shofe, wenda banashaka kuri uyu wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Mye kwetu ni bugo.
Ndiyo bugo.
Wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Shofe twigende kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka, ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence ya Groya.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro ni muri Sanga. Icyo tuganiraho ni ikibazo cy'abaturage bari batuye muri santire ahitwa Mahoko, aho ni mu burengerazuba bw'u Rwanda, barimo gusabwa kuhimuka mu rwego rwo gushyira mu bikorwa gahunda ya Leta yo gukura abaturage ahafatwa nk'ahashobora kugerwa n'ibiza mu buryo bworoshye. Iki gikorwa nubwo kigamije kurengera abaturage, nkuko maze kubyumva bamwe baranenga uburyo cyakozwe, ndetse n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikabona ko cyashoboraga gukorwa mu buryo butandukanye. Ku murongo wa telefone nanone ndi kumwe na Bwana Evariste Murwanashyaka ushinzwe guhuza ibikorwa mu mpuza miryango irengera uburenganzira bwa muntu Clado. Bwana Murwanashyaka, ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika. Bwana Evariste, ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika. Sinzi niba munyumva.
Ndimo ndabumva.
Ye, none rero mwebwe muri Clado muri bamwe bavuze kuri iki gikorwa cyo muri Mahoko cya Leta yakoze ku baturage bo muri Mahoko musa n'abakinenga, icyo munenga ni iki?
Murakoze. Mbere na mbere icyo gikorwa cyakozwe Mahoko byari ngombwa ko gikorwa bitewe n'uko wenda ubuzima bwa bari abantu bwajyaga kujya mu kaga. Ariko uburyo cyakozwemo ntabwo ari ku buryo bwacyakozwemo, niko bwebwe tubona ko butanoze, kuko nubwo habaye ibiza bigahitana abantu benshi bikanatubabaza, bikagaragara ko hari n'ikibazo gikomeye cyane ntabwo burya uburenganzira bwa muntu mu kubahiriza uburenganzira bumwe hakwiye guhutazwa ubundi burenganzira bwinshi. Aba bantu bari kuvana mu mazu yabo nta ngurane babonye, ariko ikiruta igikomeye si n'ingurane, ahubwo ikiruta ni ukubabwira ngo mugiye hehe. Nahoze nkurikirana numva yuko abaturage bimwe ijambo banga kubumva, kandi hari gukorwa uburyo mu by'ukuri baza bakabaganiriza bakabumvisha ibibi byari amazi ashobora kubateza bakabasobanurira. Mugiye kugenda wenda procedure ivuga yuko yo mwimutse uburyo nk'ubu ngubu nta ngurane tubaha, ariko abaturage bakabanza bagategurwa, ntimere nko kuza guhita ufata abantu ngo urabasohoye ngo mugende batazi naho bagiye, utanababwiye naho bagiye, utabanje no kumva n'ibyifuzo byabo, bikagaragara mu by'ukuri yuko nta hari abaturage bari guhabwa kugira ngo babashe kuvanwa hari ahantu hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Rero twebwe uburyo biri gukorwamo nibwo tutari kubona bunoze. Ari kubaza uburenganzira bwa muntu, of course, ariko nk'uko nanimbuga ntabwo uburenganzira bumwe bukwiye guhutaza ubundi uburenganzira, kuko nk'uko wabyumvishe abenshi bafite impungenge, abana bacu bari gahehe mu gihe umwana afite uburenganzira bwo kwiga ibyo kurya, nta byo kurya bashobora kuba bafite mu gihe umwana afite uburenganzira bwo kubona ibyo kurya aho gutura, bafite impungenge z'aho bagomba kuba, kandi itegeko rivuga ko buri wese afite uburenganzira bwo kugera aho kuba. Rero niyo mpamvu tuvuga yuko twebwe mu by'ukuri uburyo bwakozwemo hatabayeho kwingejinga abaturage mu buryo buboneye, kugira ngo abaturage banumve icyo gikorwa nk'icyabo kurenza yuko bari kukibona nk'aho leta iri kubahohotera.
Mwebwe muri umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu, kandi hari ukuntu ijwi ryanyu rishobora wenda kugera kure kuruta iry'umuturage usanzwe, ndashaka kuvuga mu biganiro mugirana n'ubutegetsi bw'u Rwanda, bigeze babasobanurira impamvu kino gikorwa cyabaye mu buryo bwa huti-huti ku buryo ibyo byose mwavugaga badashobora kubona umwanya wo kubishyira mu bikorwa?
Ntabwo twigeze tubisobanurirwa, kuko ngira ngo no mu minsi yashize twakoze statement tuvuga ibyari biri gukorwa mu mujyi wa Kigali nabyo byenda gusa nk'ibyo ngibyo, ariko ku bw'amahirwe ho byari byahagaze nubwo numvisha ko bishobora kuba byagarutse. Ariko kuri icyo ngicyo kijyanye n'amaboko ntabwo twigeze dusobanurirwa ngo wenda natwe turi abamobilizateri b'igihugu tuza natwe kubisobanurirwa, twajyaga no gufasha leta kumvisha abaturage mu by'ukuri biri gukorwa ari ku nyungu z'abaturage, ariko tukabyumva neza tukabasha no kubyumvisha abaturage neza. Ntabwo twigeze duhabwa umwanya wo kubiganiraho, ariko natwe turi gutetereza icyo gukora, turimo turasesengura ibiri kuhabera, turimo turasesengura icyo amategeko avuga ku buryo ejo cyangwa ejo bundi turasohora ibyifuzo nama byacu tubishyikirize leta cyangwa izindi nzego dukwiye kubishyikiriza. Ariko mu by'ukuri bigaragara yuko abaturage bakwiye kumvwa, batuye bakwiye kuganirizwa, n'ibyababaho byose bikabaho ariko babanje kubyumva kurenza uko bari kubibona nk'aho ari ibintu biri kubagwira, n'ubundi kandi wenda bari basanzwe bifitiye n'ibindi bibazo.
Mu kanya turagaruka kuri ibyo wari uvuze by'ibyo murimo gukora n'icyo muteganya gusangiza leta y'u Rwanda, ariko nyemerera tujye ku murongo wa telefoni twakire Nitanga Simon, ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi ry'Amerika. Ni igitekerezo cyangwa ni ikibazo mubanje kuvugaho muherereye?
Ni Kigali mu Rwanda, mu Ntara y'Amajyepfo.
Ariko ahantu uri ntabwo wumvikana neza, hari ibintu birimo gucura hirya inyuma, sinzi niba wakwigira hirya gato ukanashyirijwe hejuru kugira ngo wumvikane.
Yego. Ndagira ngo yari ku kintu mwahereyeho cyo kugira cyo gusenyera nk'uko nyine murabyita, nta n'umwe uza kwitwa umusenyi nk'uko nyine bisobanuye, nyine barimo babisobanura bavuga ko ari gusubiraho amazu, nyine barimo gukoresha ari igihe nziza kuza kuri TMF.
Ariko se iyo gukuraho no gusenya ubwo icyo wabyita cyose inzu iba yavuyeho uyivanaho suyiteruye urayibwira se ngo ive ibyo aribyo byose urayisenya? Byemerwa nande? Ninde ubyemeza? Ninde wemeza iyo nyito? Komeza.
Hanyuma ikindi cyane kuvugaho rero ni uko ibi bikorwa byo guzura abantu nk'uko byitwa imirimo n'igika, ariko abaturage bamwe na bamwe batabyumva. Ndumvira harimo ikibazo cyo
Gana Simoni itanga kome zacutse igitekerezo cyawe vuba vuba arakumva reka akubwire kuri iyo ngingo kuko ni ingingo ireba Claude nyine ubwo yagusobanurira bwana mu Rwanda cyaka wumvise ibyo nitanga vuze
arakoze ndamwumvisha ariko nagira ngo musobanure uko ubuvugizi bwacu mu byukuri buranagitanga ndamuha urugero rw'umujyi wa Kigali aho byari bigeze nyirango yumvise yuko bahise babihagarika uwo mwanya tumaze gukora statement yacu barabihagarika bajya kwicara bari uburyo byakorwamo neza bitagije uwo bihutaje rero twebwe ntago gukora ubuvugizi ari uguhangana na leta uvuge ngo urahaza na polisi ngo nimushyire mu bikorwa ibyo tuvuze twebwe ariko ibyo byose tuzamura ijwi tukagaragaza ibyifuzo abaturage bafite tugaragaza uburyo abaturage batari kumvwa ibyo ari byose akagira igikorwa ariko iyo bitagenze neza tugutekereza uburyo ki dukwiye kuzajya twitabaza n'inkiko ku buryo dushobora kuregera icyemezo runaka cyafashwe nyirango niyo procedure tugiye gukurikizaho ariko 90% y'ubuvugizi dukora burumbwa bakaduha umwanya tukabiganiraho cyangwa nabo bakicara bagafata ibyemezo mu by'ukuri by'uko ibintu bikwiye gukorwa neza bidakomeje bitabangamiye umuturage ariko nyine ubuvugizi ni uguhozaho ntabwo ubuvugizi ari ikintu uvuga ngo ndavuga ngo uyu munsi kibe kirarangiye ubuvugizi ni process kandi tuzakomeza kuvugira abaturage kugeza igihe ibibazo byabo bizajya bigerageza gukemuka cyangwa bigahabwa umurongo
naho kiri yaravuze cy'inzego za leta kuba ishobora kubidahuza n'abafatanyabikorwa mu buryo bw'imikorere kuri iki kibazo by'umwihariko namwe niko mukibona
ku ruhande rumwe nibwo mbibona kuko hari igihaza ikibazo nk'iki kidasanzwe wenda nibizo of course abari mu bihe nakwita nk'ibidasanzwe bisaba yenda intervention rapide ariko buriya hariya tugiye tuganirizwa n'abandi bafatanye bikorwa tukishatorwa turi ku bintu byakorwa gucya na gutya wajyaga gusanga wenda n'abafatanye bikorwa bashobora no kubara abantu bari kwimurwara hepfo ariko kubera yuko nyine abatabaye kwingejinga abafatanye bikorwa bose ugasanga mu byukuri leta iri kubikora ku ruhande rumeze nk'aho urwayo rwonyine kandi ni nabyo natangiye mvuga buriya leta twe itwegereye nka societe civile dushobora kumanuka tugakora ubuvugizi niba hari abaturage tukabumvisha niba bafite umujinya ngo ni leta iri kutwimura no kudusenyera ariko twarege twamaze kubyumva twakoresha mobilization strategies dusanga tukagenda tukabwira abaturage atariko leta iri gukora ibingibi kubwo inyungu zanyu kubera ABCD ariko ntabwo bikwiye kuba bikorwa nk'abaturage bigaragare nk'aho birengagije rero nanjye navuga yuko ntabwo wenda ubufatanye buri gukorwa neza ijana ku ijana cyane cyane mu bihe nk'ibi ngibi bikenewe ko twese dufatanya kugira ngo dushakire umuti biriya bibazo ibibazo biveho ariko noneho ntihagire n'umuturage bihutaza.
Radio Ijwi ry'Amerika twakire na Jean-Claude Ntakirutimana ikaze mu kiganiro muri Isanga aho uherereye igitekerezo cyangwa ikibazo.
Yego mwiriwe namwe.
Muriho.
Ndi hano mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Iburengerazuba. Ku kibazo cy'imyuzure yateye za sebeye hariya mu karere ka Rubavu naho sosiyete sivile ivuga ko hatabaye mobilizasiyo y'abaturage ndakeka harapfuye abantu benshi ku buryo butarabaho mu gihugu. Kuba rero inzego za leta zisaba abaturage kugira ngo bimuke bo bagasaba yuko bakagombye gukoreshwa mobilizasiyo ahubwo bakagombye kureba abantu bapfuye uko bangana n'ingaruka ibiza byateye n'abaturage ubwabo bagafata iya mbere kwimuka aho hantu kugira ngo ejo nabo batahasiga ubuzima. Muri sosiyete sivile nubwo bavuga ngo bagomba mobilizasiyo bazirikane ko n'abayobozi bari kubimura ni abaturage b'u Rwanda bari kwimura abana b'u Rwanda pour assurer l'intérêt de la population. Ubwo rero aha ngaha kwimura bariya abaturage kubera ibiza birakwiye ko abantu edaire bakagombye kuba banarahavuye kuko ni ubwa mbere numvise abantu bapfa kubera imvura abantu barenga ijana na mirongo.
Ariko bwana Ntakirutimana icyo bwana mu Rwanda shaka yavugaga ntabwo ahakana yuko badakuriye kwimurwa ahubwo aravuga ati nibimurwe ariko nibabanze baganirizwe basobanurirwe uko bimeze kandi hateganywe naho bagomba gushyirwa naho bagomba kugira ngo uburenganzira bwabo budahutazwa.
Okay, abaturage bagiye basenyegwa n'ibiza arabizi ko bagiye bubakirwa amaso. Wiwi kuko ndabivuga naho ndi harawubatse. Rero kuvuga ngo nibimurwe ngo hashatirwaho baraba ahubwo abantu bakagombye gutabagwa hakiri kare noneho nyuma bakabona gusaba aho bagomba kuba na leta ibibareba kuko leta ni umubyeyi ntabwo leta yavuga ngo yimura abantu bangare barabimura ku bushobozi wenda buke leta ibifite bakagenda babashakira aho baba ariko buhoro buhoro uretse gutegereza ko imvura yazongera kugwa umugezi wongera utemba n'abantu. Abantu rero bakwiye kubona ingaruka ziri kuba konse kandi ziba zibaye bakahakitakiri kare noneho muri kwa kwakita leta nayo ikagenda ibashakira aho baba kuko guverineri w'intara y'Iburengerazuba yari yarabivuzeho.
Bwana Jean-Claude Ntakirutimana ndagushimiye cyane kuri icyo gitekerezo usangiye n'uwitwa Niyo Mugenga Maestro uvuga ati leta ndayishyigikiye ntabwo igomba kugendera ku marangamutima y'abaturage kuko byadindiza gahunda bikaba byanashyira mu buzima bw'abanyarwanda mu kaga. Mwese muzi byabaye muri ibyo bice. Nizeyimana Private nawe ati iyo babyikorera se barinda babasenyera kubera iki bababwira kwimuka bikaba induru bakicwa n'imiyaga urusaku rukaba rwose nta buryo bakwishimira babyishimira niyo bababwira kubyikorera. Ikuze Eme ati ejo bundi mu ijoro ryo ku wa kabiri rishyira ku wa gatatu z'ukwezi kwa gatanu 2023 ibyo sebeye yahakoze twese twarabibonye ahubwo batinze kuhabakura ntabwo umuyobozi muzima yakwihanganira guhora abaturage be bicwa n'ikintu gishobora kwirindwa. Amashyi menshi kuri His Excellency Paul Kagame imvugo ye niyongero. Bwana Murwana Shaka, aba baturage banditse hano kuri Facebook yacu hamwe na Jean-Claude Ntakirutimana baravuga bati nta mwanya uhari wo kumobiliza, nta mwanya uhari wo kuganiriza abaturage, ni ibintu biba mu buryo bw'ingoboka. Namwe mubona ariko bimeze cyangwa se komwe muvuga ko bagombye kuganirizwa icyo kintu cy'ubwihutirwe bwabyo murakivugaho iki?
Ege nago ariko tubibona, nago ariko tubibona uko nkuko natanye mbivuga, twemera kuba abaturage bagomba kwimuka ariko tukemera ko bagomba kwimuka mu buryo butabahuta. Ngira ngo unarebye abaturage bari kwimuka hariya bari kubavana hafi ya Sebeya kugera kuri metero ngira ngo igera kuri 60. Kandi ubundi n'ibyemezo bigenga kubaka hafi y'imigezi bivuga nibura muri metero 10 ugereranyije n'aho Sebeya iri, ariko niba babonye ko yashoboraga no guteza ingaruka of course ndikegera no muri izo metero zindi bari gusatira, ibyo ntago tubyanze. Ariko se uriya muturage bamuganirije ntago ashobora kubyumva, nuko ngo n'umuturage asambwaga amakuru ajya no gusaba ibyangombwa byo kubaka, baramubwiye bati wowe ntupfe kugera kuri metero 10 uvuye aho Sebeya iri. Uyu munsi none akaba ari kubona inzu ye yubatse abwiwe yuko atarenga muri metero 10 nta kibazo kirimo, akayubaka akoresheje inguzanyo ya banke, akaba ari kubona iyo nzu iri gusenywa nta yandi makuru aho abwiwe ngo ariko nubwo muri metero 10 zari zemewe, ubu turi mu bihe nakwita bidasanzwe, ubu turaza tugere no kuri 50. Uwo muturage akeneye iryo jambo ariko akanabwirwa ngo niba uvuye aho ngaho muri metero 50 arajyahe, bakamugira inama. Abaturage ntabwo ari abantu nuko yo kuza gucyo gusanga uvuge ngo nimugende bari abaturage n'ejo nabonye bavuga ngo abayobozi barahageze hagira n'umuntu habura n'umuntu n'umwe wabasha kubumva. Rero ntabwo rwose biri kuba tubyambe, ariko turifuza yuko byakorwa abaturage babigezemo uruhare. Abaturage buriya bari abantu bapfuye ntawe batababaje, hari batababaje n'ikibazo gikomeye cyane cyababaje abantu benshi, nabariye bari kwimuka bagakomeza gusakuza nabo barabizi ko byababaje n'ababuriyemo imiryango yabo. Ariko nuko baraburiyemo imiryango yabo bakwiye kuganizwa bahabwira ati rero ibyabaye mwarabibonye, ahubwo mwakabaye munazikuro ngena ndimo kuvuga yo baza kuba barabaye mu Brezidi neza bari no kuzikuriraho, ariko batabanje kugira ibintu byinshi bibaza. Rero twebwe icyo tutaba nuko bari abaturage bafashwa ibibazo byinshi biri mu mitwe yabo bakabiherwa ibisubizo. Ibyo bari kwibaza niba banke iri kuza guterwa cyamunara naho wari usanzwe utuye, kubera yuko aho wari uri bahasenye, hakwiye no kuvuga ati Leta ikwiye no gutera intambwe ikegera amabanki, ikabwira amabanki atariko mwihutaga hano abaturage nubwo baba ari mideni, kubera yuko nabo ni ibiza byabaye noneho abaturage wenda bakaba bafashwa n'uburyo bwo kwishyura gahoro gahoro, ariko badahuriranywe n'urusobe rw'ibibazo byinshi babavanyeho bari bari banki ije guteza n'utundi dusambuka bashobora kuba bari bifitiye. Uwo muturage atarajya kuba hehe? Arajya kuba hehe nyamara mu gihe yari guhabwa amakuru akabwirwa mu by'ukuri nubwo amakuru bayafite, ariko akaganirizwa ntabwo nabo nkeka ko ari ibyigomeke batakumva icyemezo Leta iri gufata, ariko si uwo mwanya wo kubaganiriza bawubahaye noneho bakagenda mu by'ukuri nabo ahubwo batanga ubuhamya kurenza uko bagenda bijujuta.
Aho rero muri Clado muravuga muti murunga murya wa mugani w'Ikinyarwanda ngo agahwa kari ku wundi karahandurika, mukaba mwavuga muti nabo barimo kuvuga gutyo baramutse bagiye mu kimbo cy'abasenyerwa bakumva yuko hari ikibazo gihari kuruta uko barimo kubitekereza muri iki gihe. Radio ya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Twakire Jean Long ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Hello
Jean Long, turakumva.
Mwiriwe neza?
Mwiriweho.
Yego. Merere mu karere ka Kayonza, ntabwo mbumva kuri FM.
Ariko ikiganiro ntabwo wagikurikiye?
Aya ntabwo nagikurikiye, usibye ko natanze nimero bitewe n'uko nabonaga posta iri kuri Facebook, anshyiramo muri makeya nkabasha kugira ibitekerezo natanga.
Ikiganiro n'ikiriya wabonye ni ibijyanye n'ukwimurwa kw'abantu bari muri centre ya Mahoko, nibyo turimo kuganiraho, turavuga ibibazo abaturage barimo guhura nabyo n'uburyo ubuyobozi bw'u Rwanda burimo kwitwara muri icyo kibazo.
Yego, wenda nkuko nabibonye ni byiza cyane ku buryo bakura abaturage mu hantu hashobora kuba habateza akaga, kuko turebye nko mu gihe cy'imvura cyahise abahangirikiye ni benshi, ndetse n'abahatakarije ubuzima ni benshi. Byaba byiza rero babiteguye hakiri kare kugira ngo habashe kurinda ibyo biza bindi bishobora kuba byateza ingaruka nko mu gihe cy'imvura kizaza. Ahubwo wende cy'umuntu yakibaza niba se abaturage bari mu kwava nta ngurane bafite, kandi bakaba bavuga bati dufite ibibazo by'amakredit twe twarafashe, wenda amabanki ashobora kuzadutereza ibiwenda na duke twari dusigaranye zaduteza noneho dusigara heru heru. Numvaga wenda nk'ubuyobozi nta kintu bwafasha abo baturage, wenda ukagira nk'akantu gato bwabaremera cyangwa se wenda bakaba bihanganishije ayo mabanki, ahubwo wenda ubwo butaka bwari busigaye kubera ko bakaba babubyaza umusaruro nibura wenda igihe cyo kwishyura amakrediti kikajya kikwenda kikiyongeraho gakeya bakaba bakoramo ubuhinzi.
Jalong Kurtus, urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo. Nta muntu uhagarariye ubutegetsi dufite hano muri iki kiganiro, ariko batwemereye yuko nibamara kwegeranya imibare, nibamara gutunganya ibyihutirwa bafite, bazatuvugisha bakatubwira kuri ibyo bitekerezo. Ndibwira ko mu byo bazatubwira n'ibyo ngibyo ubajije birimo. Tukwifuriza umunsi mwiza, twakira William Habiyaremye ikaze mu kiganiro muri Isanga hano ku Ijwi ry'Amerika. Igitekerezo, ikibazo wabanje kuvuga uherereye. William Habiyaremye agomba kuba avuye ku murongo. Bwana Murwanashyaka, hari ikintu Jean Long yaravuze kijyanye no kwihanganisha za banki no kuba leta ishobora gushyiraho uburyo igasaba zo za banki babereyemo imyenda abaturage bakabafasha wenda kuba bahagaritse kwishyura, cyangwa se bagashyiraho uburyo bw'ingoboka butuma umuturage adahutazwa. Mwebwe mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu, hari icyo mufasha kuri abo baturage wenda kumvikanisha nk'icyo kibazo ku buryo ibigo by'imari nk'ibyo bishobora kubaho gutwi kwabo, mukagira icyo mubavugiraho, mukagira uburyo wenda mwabafasha ku nk'icyo yaravuze cyo guhagarika kwishyuza huti huti?
Murakoze ngirango bisa nkaho nanjye rege narimaze kuvuga yuko wakuye no kuganirizwa amabanki akumva uburyo abaturage bakoroherezwa n'ayo muntu bitanya niba bimubaze kumutereza cyamunara n'utwo yari afite bitewe n'ibibazo arimo uyu munsi wa none, kandi ejo bishobora kuzakemuka. Niyo mpamvu navuga yuko ibintu bikeneye ubufatanye bw'abafatanya bikubwe bose, bikeneye ubufatanye bwa leta, bikeneye ubufatanye bwa sosiyete sivile, bikeneye ubufatanye bw'abaturage n'abikorera barimo n'ayo mabanki, hakaba inama amabanki akaba hari n'abaturage bahari, wenda nawe nuko natwe duhari, ariko barangiza abaturage bagasobanurirwa ngo murimuka kubera IBCD banki, aba baturage ntibahutaze kubera ko mu Rwanda tumeze nk'aho turi mu bihe bidasanzwe byo gutuma abaturage bava hano byihuse, kandi niho bavanaga ubushobozi bwo kwishyura, ibyo biganiro bikabaho umuturage agatuza banki nayo igatuza, noneho akarebwa uburyo mu by'ukuri ibi bintu abantu babiganiraho bigakemuka neza, abantu bakimuka kugira ngo ubuzima bwabo butajya mu kaga. Of course ariko noneho ntihagira ibindi bibazo bagirana nyuma yo kuva aho hantu bavanaga maramuko.
Turimo turavuga kuri Mahoko, ariko iki ni ikibazo urebye kiri ahantu hatandukanye mu gihugu, gishobora kuzagira ahantu hatandukanye mu gihugu kubera ko ntabwo ari kuri Mahoko gusa, ni gahunda ngari ya leta y'u Rwanda. Mu buryo bwagutse, sinzi niba hari ibintu murimo gukora mwebwe nk'abarengera uburenganzira bwa muntu, kuko turimo turavuga ibya Mahoko uyu munsi, ariko ejo hazaza ahandi, ejo habaye ahandi. Ibi biganiro muvuga, hari uburyo bwaguye burebe igihugu cyose mufite mu muryango bwo kuganira n'ubutegetsi kugira ngo kino kibazo kirebwe mu buryo buri imbere tudakirana gusa n'ibirimo kuba muri aka kanya?
Ngira ngo nibyo twatangiye n'ubushize na statement twakoze n'amwarayibonye, cyane cyane twibanda ku mujyi wa Kigali, kwari twashyizemo ibyifuzo nama yuko igihe cyose yabaye ibihe bidasanzwe, igihe cyose yabaye ibiza cyangwa impamvu ishobora gutuma umuturage yimurwa ahantu yari atuye ku bw'ikibazo kivutse, bikwiye gukorerwa icyo nakwita nk'igenamigambi. Twatanze nk'urugero, urabona ibi bintu byo kuvuga ngo abantu bateye manegeka mu mujyi wa Kigali byigeze kuza nko mu myaka nk'itanu ishize, bimera nk'aho bihagaze, bimeze nk'aho bihagaze ejo bundi habaye ibiza iburengerazuba, bimera nk'aho bibyutse birongera, ariko nabyo bibyuka bisitukana buhagije. Rero niyo mpamvu navugaga ngo hakwiye kubaho igenamigambi rirambye nk'abo baturage ba Mahoko, ibyo byose irasebeye hamaze igihe, nta muntu utaruzi ko sebeye haba, niba akarere ka Rubavu kari karicaye kagakurijana migambe kagwa ngo muturage wegereye Sebeya azature nibura muri metero 10 uvuye kuri Sebeya nubwo ngo nabo bakwiye gukora ubusesenguzi bwimbitse bagakora inyigo hari abatekinisiye babishinzwe agakora inyigo yakaba atari ko Sebeya nubwo abaekonomiste cyangwa abantu bakora ibintu bitafite n'ukuntu kumenya kuvuga ngo bizaba ejo cyangwa ejo bundi nyibafa atari ko nubwo muri uyu mwaka turimo wa 2023 ibiza byavuye kuri Sebeya bikagera muri metero 10 ariko prediction zivuga yuko nibura mu myaka 5 cyangwa mu myaka 10 iri imbere uyu mugezi ushobora kuva hano wageze kuri metero 10 ukajya no muri metero 100 ibyo bigategurwa no mu gishushanyo mbonera abakora baha abaturage ngo bubake bakavuga atari ko muri metero 100 ntihagire umuntu watura kuko ike prediction icyo bitubwira bitubwira ko mu myaka 5 10 iri imbere bishobora kuzaba bitameze neza ibyo bintu bigategurwa nti nibimere nkaho ari uguterwa tutiteguye bikaba bizwi n'abaturage bakaba bizwi kuburyo nta n'umuturage urajya gufata amafaranga muri banki ngo agiye kubaka ahantu azi neza ko mu myaka 10 iri imbere hazaba hashobora kuba hagiye mu manegeka cyangwa hako twumva rero mu by'ukuri ni ugukora ubuvugizi kugira ngo hakorwe igenamigambi rirambye kugira ngo abatekinisiye bose dufite bahure bicare bagena ahantu hose hagaragara nk'azateza ibibazo no mu gihe kizaza noneho abantu aho kugira ngo bazasenyerwe bavemo ari uko basenyewe bagende bari gusakamba ahubwo bere kuhagiye kugira ngo bataza gusubizana ubwo mukaga
waruvuze bwana murwanashya kuti twaratanze ibitekerezo byacu bikubiyemo uko tubona ibintu byagenda tubihereza ubutegetsi bw'u Rwanda tujye inama yuko tubona byakunda bari babasubiza
ntabwo bari badusubiza niyo nabambonaga yuko ubuvugizi ni urugendo rurerure ntabwo badusubiza ariyo mpamvu nake tuba turi kwicara kugira nake dukomeze twegeranye mu by'ukuri ibyadufata kugira ngo dukomeze gukomvenka abafata ibyemezo gukomeza kubagaragariza mu by'ukuri ko hari ibintu bishobora kugaragara nk'aho biri kubahiriza uburenganzira bwa muntu ariko mu by'ukuri wenda ku rundi ruhande hari ubundi burenganzira bw'abaturage buri kubangamirwa rero tugasaba yuko mu by'ukuri uburenganzira bwa muntu ko buri n'ingingo nyinshi cyane nibura hakajya harebwa ngo ariko iki cyemezo ntabwo gishobora guhutaza uburenganzira bundi n'ikibihutaza se harakorwa iki turabijyanamo gusa abafatanyabikorwa twese umuturage uruharirwe ni uruhe niba ari umwana ugiye kuva mu ishuri kubera ko aho bari bari bimutse abafite nka kuri ubona babikoze ejo bundi rubavu n'ubundi ngira ngo ibyiza bimaze kuba nanashima n'ubuyobozi bw'u Rwanda kuba barahise bashakira abantu bari bavuye mu biza bari bavuye hari hafi ya Sebeya neza yari iziheruheru bagahita bajyana muri uriya mudugudu w'icyitegererezo wubatse biriya rwose twarabisinye ariyo mpamvu tuba twifuza yuko n'ubundi n'ibintu bitegurwa nka kuriya cyangwa nubwo haba hari nk'ibihe bidasanzwe wenda bisaba ibintu byo kwihutishwa hakareba uburyo bukeya bwaba buhari bwafasha abo bantu bavuye aho hantu kugira ngo babashe gusurvivinga cyangwa bagahabwa n'amakuru nibura ibyo birahagije kumva ngo abayobozi ntabwo bari kumva abaturage bari kuzana ikibazo ntihagire hakagaragara ko nta muntu n'umwe ushaka kubumva ni ibihe bidasanzwe of course ariko se kumva umuntu hari icyo byatwara ukamwumva ukamutega amatwi ukumva ibyifuzo byiwe ukajyana ukabisesengura ukamubwira ariko ibyifuzo byawe ntabwo bishoboka kubera yuko dutinze gatoya ejo urabura ubuzima nteka nta muturage mu by'ukuri wakwinangira aramutse yaganirijwe bikagaragara ko nawe yaganirijwe ndetse nawe akabyinjiramo mu by'ukuri nta nubwo byari binakwiye yuko haza abasore bafite amapiki n'imitarimba ngo baje gusenyera umuturage ahubwo umuturage yakaba yisenyera akikuraho iyo nzu ye neza n'ariya madirishya ashobora kuyajyana akajya kuyubakisha ahandi n'ariya matafari ashobora kuyavanaho akanayagurisha akavanamo 50,000 byamutunga ijoro rimwe cyangwa amashoro abiri rero twumva mu by'ukuri nta kigoranye kirimo mu kuganiriza umuturage nta kigoranye kirimo kugira ngo natwe abafatanyabikorwa twumve uburyo ubukana biriya bintu bifite natwe twumve uburyo tugiye kubyinjiramo mu by'ukuri numva nta kintu kinini cyane gikeneye nta n'ikiguzi kidasanzwe bisaba kuganiriza abantu byonyine birahagije mu by'ukuri bakumvishwa ibiri kuba n'impamvu y'ibintu biri kuba ntibasigare bafite ibibazo bibaza mu by'ukuri badafite ibisubizo kandi abari bakwiye kubaha ibisubizo bahari
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC turagenda tugana ku musozo w'iki kiganiro bwana Murwanashyaka tugushimire cyane mu kanya turagaruka iwawe kugira ngo wenda tukubaze ikindi kibazo kimwe cya nyuma ariko tunagushimira ko waduhaye uyu mwanya nubwo tubaye nk'abarenzaho gatoya kuwo twari twavuganye kandi ukaba wabonetse mu buryo gutunguye nubwo hari byinshi wari urimo gutunganya mukanya turakurekura turakubaza ikibazo kimwe cya nyuma ariko reka tubanze twakire bwana Idrissa Bakungu ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi ry'Amerika
murakoze neza umunyamakuru baje kubashimira cyane mbere hano Kigali mu Rwanda nishimiye ko atumiye umuvandimwe nyine tumenye byinshi nisabira n'abandi baturage nyine bakiri mu manegeka nyine kumva leta nyine bakareba ukuntu bavamo kandi noneho nkibariza umutekinisiye nyine waduhamagariye uyu munsi ndamwibariza akabazo kamwe ko mbona igihugu cyacu ari imisozi hafi ya hose urabona ko ahantu hose ari imisozi n'amanegeka bari hafi aho ngaho noneho bakora gute ubukangurambaga kugira ngo basange wa muturage basase inzobe ubundi ibintu byaba byiza mbona ari ugusasa inzobe ikibazo cyose tukakiganiraho tukamenya ahantu umuturage agomba gutura naho agomba guhingwa tukamenya siti zose n'ibikenerwa byose tukabimenya kandi noneho wa muturage nyine wabashije gupfundikanya akabura ako kazi nagende avuyemo n'uko imbwa yasohoka mu nzu ibihumbi mirongo icyenda n'abandi babaga mirongo itatu ni ahantu wabijyana kandi noneho habaye ubukangurambaga bakabiganiraho urumva byabasha kugenda neza na wa muturarwanda akabasha kubyumva neza nta mananiza arimo kandi nkabashima na leta yacu ko itubera umubyeyi ikadutekerereza ikarangiza n'ibibazo byacu rwose turasaba leta ko bakora ubukangurambaga n'abaturage ibibazo byose bigende
urakoze cyane bwana Bakungu ndibwira ko bwana mu Rwanda shyaka yumvise ikibazo wamubajije
namwumvise n'ubundi nibyo navuze yuko kuba u Rwanda ahesha ari imisozi hashobora no kujya mu manegeka igihe icyo ari cyo cyose niyo mpamvu navuze yuko akwiye mu by'ukuri ikintu nakwita kimeze nk'ubushakashatsi burimo abahanga mu byo kureba ahazaza abahanga mu byo kureba ahazaza ni ukuvuga ngo hano hantu ariko nubwo muri kuhatura uyu munsi biragaragara yuko mu minsi iri imbere bitewe n'ahantu tubona imihinda kugera ikirere iri kugenda iganisha hashobora kuzateza ibibazo cyangwa hakaza mu bibazo ubu noneho byamara gutegurwa gutyo mu gukora ibishushanyo muri ako atari ko aha hantu abaturage muhirinde kubera yuko ejo cyangwa ejo bundi ibimenyetso biratwereka yuko hashobora kuzateza ibibazo kurenza yuko bazaza kuba bakura muri kuri basa nk'abamaze gutukana bumva yuko nta kibazo gihari
hari akantu yavuze ko gusa sinzobe no kugira uruhare mu kuganiriza abaturage bijya gusa na bya bindi wavuze kare byo by'uko leta y'u Rwanda n'abafatanyabikorwa badatsotsoba amahirwe y'ubufatanye ahari hagati yabo bose ndibaza icyo kintu yavuze cy'ubufatanye cyo kuba mwaganiriza abaturage mugakora mobilisation mubona mu byo muteganya gukora mubona mu byo muteganya gufatanya na leta y'u Rwanda muzinjira muri icyo kibazo namwe mube donc mugire uruhare mu kuganiriza abaturage kuri ibyo bibazo cyangwa muzigumira kubijyanye n'uburenganzira bwabo gusa
ntabwo dukwiye kwigumira ku bijyanye n'uburenganzira kuko buriya au principe umuturage agira uburenganzira ariko akagira n'inshingano aje uburenganzira akagira n'inshingano mu mukorerwa n'uvuga ngo twege dukwiye kumva neza no kumvishwa neza ibiri kubera amahoko cyangwa kimwe n'ahandi mu gihugu byarangira tukagaragaza uruhare rwacu dushobora kujyamo tumobiliza abaturage n'abafatanyabikorwa bashobora kuzamo bafite ubushobozi bwo kwimura bwo kugira abaturage bimura bakagira aho abashyira uvuga ngo ibintu nubwo natangiye mbivuga bikwiye ubufatanye bwacu twese ariko twese tuyumva kimwe n'abaturage tukabaganiriza ariko ibintu byumvikana kimwe ntibigaragara nk'aho leta ariyo iri ku rugamba yonyine kandi natwe nk'abafatanyabikorwa tugomba gufasha leta urwo rugamba rero kuba leta iri ku rugamba yonyine niyo mpamvu abaturage basubira inyuma ko atari ku leta biri kugaragara yuko hari ibyo uri kudukorera wenda bitari byiza ariko dukwiye kujyanamo twese abaturage bakazamo kugira ngo ibintu byo twese tubifatanye ntibigaragare nk'aho leta ariyo iri kuvunika yonyine kandi mu by'ukuri buri wese afite umuganda we yazana muri iki kibazo
Bwana mu Rwanda shyaka mu by'ukuri wasobanuye ibintu byinshi sinzi niba hari icyo warusigaje kuvuga utaravuga ariko mbere yuko tukurekura reka tugusabe use n'utanga ubutumwa bwa Clado use n'utanga ubutumwa muri rusange ijambo wumva wagenda utagenda utavuze muri iki kiganiro mbere yuko tugusezera
ndatanga ubutumwa ku bantu navuga bagera nko kuri babiri mbere na mbere ndatanga ubutumwa kuri leta mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 byavuguruwe 2015
harimo ingingo nyinshi zishimangira uruhare rw'umuturage mu mukorerwa akamo n'ingingo nyinshi zishimangira uburenganzira bw'umuturage. Navuga rero ko izo ngingo zajya zitekerezwa igihe agiye gufata icyemezo gishobora kugira aho gihutariza umuturage, numva zajya zitekerezwaho kugira ngo ibikubiyemo byubahirizwe. Kandi nkavuga yuko n'abafatanyabikorwa bose bakwiye kutwinjiza muri iki kibazo, tugafasha leta kujya ahashoboka hose kugira mu by'ukuri bigaragare nk'aho leta ariyo iri ku rugamba yonyine, nk'uko nari mbivuze kandi natwe ari ikintu twakabuye tuzana. Icyo nabwira abaturage rero ni ukwirinda kuba bahangana kwarabona bafite uburakari n'agahinda bashobora kuba bahantu kubwira abaturage ko bakomeza n'ubundi nabo kuzamura ijwi ryabo bakagerageza kwegera inzego zibegere, n'ubwo inzego zaba zitajwena ngo bige icyo zibaganizaho, ariko nabo bakwiye kuzisanga, nabo bakwiye gutera intambwe bagasanga inzego bakazibaza. Ariko mu by'ukuri dukeneye amakuru y'ibi ngibi, ntibigaragare ko nabo babaye nk'ababaye pisitire bitewe n'ibiri kubabaho ngo bigaragare nk'aho bagiye gukora resistance, ahubwo nabo bagatera intambwe yo gukomeza kwegera ubuyobozi babutakambira bagata ariko tufite ibibazo, ibi bintu bishobora kudutera ibibazo ibi n'ibi, mu by'ukuri dufashijwe kugira ngo ibi bigende gutya natwe twumva twatanga umusanzu wacu ibintu bikagenda neza. Numva ari ubutumwa bwa nyuma natanga.
Bwana Evariste Murwanashyaka ushinzwe guhuza ibikorwa mu muryango urengera uburenganzira bwa muntu mpuzamashyirahamwe Clado, reka ngushimire cyane uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika by'umwihariko mu kiganiro muri Sanga. Ye, murakoze. Nshimire n'abagenzi banjye bamfashije kubagezaho iki kiganiro ku buhanga bw'ibyuma, Cornelius na Alois Bigirimana wamfashije kubahamagara abagiye batwandikira kugira ngo batange ibitekerezo byabo. Je kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma, turasubira mu mwanya isa 12 ku isaha y'i Kigali ni Bujumbura. It's my failures, but I know I'll get there, yeah. Next day game, yeah, but I'm a different player. Swim with the sharks, but I stay underwater. Maybe it's my snare, deba homera. I gotta prove it, yeah, my life's a movie, yeah. They try to break me, but I'm never losing, yeah. Yeah, I'm paving my way, problems sideways. I'm blowing now.
babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha mwaho muri hose ku isi dore ntashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba